tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumari din lewru utte jena yamde soki der maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji du yumor way galo kanko no dirte mamadou watro wonto ogi jambe to nayri bangal demal labungal kanyi dumi ngal yalla na hebeeli nokko do no fana projet kesso bango do wattu jono do bumo ko do o do projet golleji mudum puddi kenyen le ngalure nde ko patto chuudi temere jeddi kanyen dogi wayde denago wattu jono le saha leddi kanyen le wud leddi no sudu humino kabar himme yurmen wonduto santo holitiri wite projet mo ngudirta albarka wattu joni imadraji mudum ko be ngadi ko be wonde holi tindi dido imadraji be bibe ngadi dum le commune ngay sappo e jena li saha leddi ni kanye le wuddi leddi ni di wono sembe kabaruji dum jogi non do betande bi bismillah modon e helade ko nayri bangal tidallaji ko ndi ko tongi do demal e mbiyen dido tidallaji ana mawni sande ko sakiti ko leledi meden difa pewto dido tidallaji dum wodi so projet kesso bangile nokko odo projet sisil mobi cuubi odo won delmal labungal kanye demal duubi duumi ngal non mbiyeten leledi malindi fedde no dita isaidi ndi kanyum won de wadde dido imadraay do to gorgal gouvernement leledi mali kanye fa yotto societe mum no dita elephant vert kanye e faso kabab odo projet ko anni wattu len be bi dum buri milliard goto kalisi cefa no ko litri Mamadou Sama Seku
Monsieur Kumunido Demal hokita jorol wiide ngo heyo faboto waltingol dumingol kabaru demal Mali Daniel Simo Kilima wiide wiide kabaru demal huncena hore alhali kebal Mali
augmenter la yirimde mudingol winde balebe ko yarato ngal ujnaaji chafandi joy e ujnaaji de temene e chafandi jiddi e jatti yaade ujnaaji chafandi jene e ujnaaji didi ne hitan ujnaaji noga e joy tegal handen me warama uddata datte heewdi ko naari bangal peccugol winde hakkune remoben yimbe kesbe chafane jene e juyon waran chubeli golleji mudum ko natto sabe faabaade rewmabe ujnaaji neyon lebbe yimbe ujnaaji neyon temdere mabbe fu chafane jeego natto rewbe chafon taton natto hayebe
30% de jeune
horejo gullirde elephant vert mali bernard laguerre hulti wiide odo projet yirwinan kabaru feccugol en gel ngaji fina tawa e dutati leedi fuf e fide dabare yirwere kabaru mudum
aujourd'hui on veut dire
ñalman handen me wonde peccude winde bamde genni kay yaade faggawo yalla rewmabe fu an habande winde e choggu goto dibbel mudum mede immini kasin faabaade remoben yirimde golleji mebbe ciagal mudum mede mili faabaade ko yaata remobe ujnaaji joyon tatbel mudum mede hasingini fa handen e muddin gon winde ko hetal leedi manni fu e mangal mudum
demobe beltan gisane go hejo keso ngadate go leedi ndi fuf e bi mabbe nawturgol engrais ngaji tawangal lato sababu beedude yirwinde dimalgal e hadde dun nyawuji kewdi
Dido kabaruji fanba hebe do BMM ande to do page Facebook kanyo compte Twitter studio tamani wattu jonon yimbe le nyongitibe le lahal le sahal le ndi kanya fa yotto le wudle ndi en biyan idum yahata idum beedo nobe kollitiri wido ko bamata cuudi chapande ko bamata cuudi temede jeddi nobe kollitiri wido wattu jono kanyen jotti le nokono dirte san le wudle ndi non suudu humino kabar himme yurmene wondo tondo kollitiri wido beedo yimbe le iwru le kemasina cello kanya fa jotta belo kanya ko nande mudun duudo suudu wondo tondo wiyan wonde wadde imadrajan haja jamande du faabobe ko nayri bangal nyamduuji keddamo ko dit lamin traworo yo kanko lami dido golleji himme yurmen to santo ko sifi do en do faccitango sita sidibe
sa fait une semaine que
ana fota jontre watra hanen me fuddi winde be yimbe di bab unique djumu en on ciagal mayo bangé san ko hebe yimbe fo le cercle san kay cercle masna diba me won ko yati me temere djegon e ciafande djeddon hanen imi be war djodi le genni san me wana hunde fuk be nyamata walla ko noddirte acf ana wonde faabaade galleji temet didi e nay e be yimbe dibabe le di galleji temet didi e debbe wanale o jama teme jeego cefan jiddon yottibe o ngelman handen yimbe teme jeego cefan jiddon be halta hala mudum be bamde noga tati yar cefan tati go lewru juwe hitan unyadir noga ne dibbas wittiga be wana funa fiya allah ko be nyamata ben hasin e balle ku san mi joddi ke mi kaldi hanen e walde crf ka e balle on nga jogaji holliti atner warore be warbe fiya dabiri be jeewa honen jamaare hani hinirede balle yogaji kasin holliti kan e wara fabre ko nari bangal cafaji nanan
pour mp le côté sanitaire
wattu joni en kalan kabaru o do waydinde na ko kase nokku nuddertedo koriga idum le commune Cavani Gavani no mbieten be mi kolliti wido o do nokku an le lamu nyoro mongo yimbe joen kabore kanyen ji so ciutoy amir gondo le o do nokku altiner jabdino de noga e jene lewru juendu duidum hakkunde mali kanyen murtan ton no kolliti wido wakande be ciutano mo de gote conseil wonbe ton woni yimbe batti mom be ndari fa salobe utti yite fewtude on don e don fud on dali adna eden do e ton buran dum ga kon ayri bangal projet mo noddete albarka wattu jono be kolliti hono golleji mabbe dino hejoji muuden gori odo projet yo fedde noddete isaidi de kanyum wonde wadde imadraj do tu gorgal save the children be gonde waddi do imadraj le commune ngay sappo jenay lisa halidi kanyel le wudle di dum wonli lamu motti duansa gawo kany fanjote da tumbuto usman nyali buli
horebe ONG Save the Children ana belti e jaboji arandeji albarka siaka watra directeur pays Save the Children e yetti ko yi worbe e rewbe tinni fa jalti e tidal mo gonno le mudon do fa ba mu albarka
go gonno ko fi ke be hinade fondi fufinaaji tem e toto minam mina wiide dubbi di heddidi di min kebal hinade fandaaji hejogo fudul dum abaru dumugo fanda mudum dawrude no ko heba ko lawa juktitede ko ciagal hejogo
ciagal be dugol doole rewbe e sukabe jokolbe albarka ana golladu do be dugol ngundam e cellal himbe be ngala bawde do woni ko holliti wiide breima communauté go kanko woni horejo projet a region ngaji douance e banyangara GeForce
nafisane no ko jidi albarka won bangal nyamduji won imadraji ngada di lati sababu jawarnde hino tawuji lobbi labal e cellal albarka tuti haybe hewbe sababuji ngol golirde to bangal ministre jogaji minokinni jogola basiji bangal e do fulede
ngo hejo puddongole hitande 2020 dubi joyi woni ko hani wadde jawri maggo ana wara milliard nga chapantati e jagon sefa
wattu joni en garda nokku no dirtede yoro sobe kollitiide peñali kammu kanye gidalde an gonde wadde tono bonandaji sanne won nokku dobe kollitiide hayre kammu samno ley lewru jabbe non dum lati sababu du soko yaata gay sappo be bi keddile hen dum o do nokku wadda yoro so sanne non be kollitiri wiide dum woni bille mabbe gonde tonde le majjun yonter jabbe non de du wiyama hono ko peñali kammu di garda no ton ko dum lati sababu so nokku le do kurangaji gonni boni le o do nokku wattu joni jamar na November sanne ciudi community kabaru metio kanye ko nan mudum fana gonde wo halde wattu jono wadde gonginale fewde jamarde tinno so kammo an toba ndara do nata kanye ko nande mudum na
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudum teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu joni en garan halde kabaru no beme andi de on gorrino ko heewi dum won yimobe wonbe leleedi malindi fu miccitede wiide an nawtiro dum sanne be do yimobe ko nande mudube bi ko watta so nawtiro dum yalla beede jile mabbe beedo dum yideede yalla beede hebude dum woni yimbe lele beme andi de kanye ko nande mudube kollitiide beme andi de an paabobe sanne wattu jono ka dum e tayde fu be bi jamande watta no hore mudu hakkile sabi de beme andi de san nafa du ko torrata an wodi ton usman nyali buli
tiktok facebook youtube de en an e bembe ande e artiste e mali buru horsininde wattu joni o i yandeji ana beyde antare artiste hein e jimi mumben don cede wide yogab e mabbe
wargol bembe ande de kaso gonga o dum weli min sabi idu wayi latat sababu mi ande idu wayi latat sababu e jure amen du mi kolla kulleji di mi ngatta do hem buri fudo youtube o hore tani do fala da artiste jimo anda do sanne ka so awala do reseaux sociaux ngaji de antide fa ande
ni manoko hewbe mabbe nawturtodi sababu mudon ana kewi don holti wida Amadou Baba Sissogo secrétaire général Rema Mali réseau des managers et agents d'artistes du Mali
de nos artistes jimobe hewbe do amen do ana nawtoro beme ande de sababuji kewdi yoppata be wadde dum wadde kulleji kayni de saatu ana wawi latade juude artiste o yimbe hala inde mudum inde ma hala wakati du fu ana wawi yottinde kutteje artiste o sabi no o yoro fu atawam yimbe hore dum ngottam holade fi kungol mada
kanon hakillaaji himbe ana cedi do kabar mudon sini yogabe koltiwide bembe ande de artiste be nawtarta ko dun no mojiri wobe koltiwide kambe goni ngala tagguji lobbi
mi artiste en be tawede mu en e de réseaux sociaux ngaji di kayo faabe keba yede be ande jimoobe faade mu en yennondirde do beme ande to ana hantewtude rewrude ko be jennondirta ko ana way latal sababu hoore bonnude biirugol
Abdoulaye Guindo e blogueur on jibino duggol leji bembere tindini en ko artiste en jogabe ngatta yalana keba hala mu ben hale
le buzz c'est une forme
hal defa ande woni ko embeta buzz yo publicité saatu mo jimoobe watta yella yimbe hakkilaji mu en fu ana nayoro bangal mabbe jimoobe wakati ana heba inde ele golidal hakkune mu en nantinobe kabaruji yogabe hal defa ande ko embeta buzz ko kutteje ana hen sabe en wayi lata sababu jaati yimbe heewbe kedotobe bedo yimbe nadu jokko e mu en lato yimbe darja buru
abruti le follower
faysetawa e di mbay wadde fa artisan heewbe ande dunken ande bangal ande kesse kolti wi de be ngattan ko e mabbe hakille e wi mabbe e be kan nawtrade di yandeji no moddiri
aywa do ngarte haddude dum woni bette hande do kabaruji de mbiyen ido kabaruji fan ba be do beme meden ande to dum so be ngadi www.resudio.org nobbe noddi numero meden via mo 37321 wattu jono do whatsapp an wotto dum so ngadi o do numero 7599 7599 fanje fi no ko nandir on do e sedde yotre meden de an wodi wassalam al commissaire fu yotre meden de do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto toraji ngatte de fewde sukabe bete aljumaare hande ngaran filita do de do yotre wotre en bien suka wop antona tawande imotonde yo yimbele bubbe sanne wop antoda tande imotonde yo sukabe haljube sanne dum e tayle fu so puddi mawnude wop anton taggoji mudde baylito do on bubbe an bay latata haljube do an bay latata suka bubbe homo fu no birite le galleji so suka ma bami fa wayltino taggo mudum wori ono fu ngata so pamano dum wori fa kebe famtare ngare kebe dum woni ko Ousmane Niali Boule fewni en do hen